Kitwange moyoni na machungu machungu sijetenda dhambi ila chozi la mnyonge malipo ni kwa Mungu bora nyamekambi kama subira ina mwisho wake mana asali umeimaliza mzinga ukanifanya taira suluhisho nimeona kwako hamna moyo wangu si wa mninga najitoa tunagombana kwa vitu vidogo kosa si kosa unageuka mbogo unadogo wewe hunipendi unangonga kisogo punda siendeti bila magongo penda zogo wewe Kupenda tena
staki
nimekoma
staki
kukuona
staki
narudia tena
staki
kukuona
staki
nimekoma
staki
bora nihesabu kwa penzi nimepata
hasara
oh hasara
hasara hasara
Hasara ro, penzi mekwenda zake
Hasara,
hasara ni
Hasara,
hasara ni
Hasara, hasara
Kina cha maji matitu, kana cha bila boya jifie Kosa langu nini Mchana na wanaka usiku na chacha nye maumivu miasikie Yasi wakuteni Na kama albadiri ya mbaya na umeni umbua Umeni athiri Umeni acha mnyama na nguo umeni vua Kupenda tena
Staki
Nimekoma
Staki
Kukuona Narudia tena
Staki
Kukuona
Staki
Nimekoma
Staki
Bora nihesabu tu kama nimepata
Hasara
Oh hasara
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 Hasara Hasara
Hasara ro penzi mekwenda zake
Hasara
Hasara ni
Hasara
Hasara ni
Hasara
Come mix Lizer.